No, 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 no. Oh, yeah. No, 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 no. Inhliziyo yami ingeyakho, thandwa sami, naphakathi kimi kugcwele injabulo. When I wake up in the morning, mangivuka ekuseni, ngivuka ngifuna kubona wena, mangivuka ekuseni. I can't believe I feel like I'm in heaven.
Bahle bah, anginani nemagama yokutsha. Lenzela intsenza yayo ngivangesa. Utilungele uphethe kahle mvubi.
I can't believe I feel like I'm in heaven.